embeera ekyali nzikakkamu mu kibangirizi kya Gaba Community Church mu ggombolola y'e Makindye, ng'omulamuzi wa kkooti enkulu Alisiko Muhangi Kawuka asoma ensala yo ku musango gw'okutemula abaana bana oguvunaanibwa omusajja Christopher Keronyum. Omusasi waffe Mpagi Fred Lekobowam aliggaba eno era ebigenda mu maaso abitunuulira.
Embeera ekyali nzikakkamu wano ku kkooti enkulu eggaba ng'etandise okuwa ensalawo yaayo musango gw'obutemu oguvunaanibwa omusajja Christopher Okero Onyum ng'ono avunaanibwa emisango ena, nga kigambibwa ye musajja eyalumba essomero erimu eggaba ery'abaana n'atirimbulayo bana. Omulamuzi nga atandise okusoma akoonye ku linnya ly'omu ku baana abaatirimbulwa Keisha Agenor, ensonga ejje mu mbeera omuzadde w'omwana ono bw'atyo n'azirika. Era abakulu mu Red Cross ababadde bazze wano bamuyoddeyodde okumutwala okumukolako, naye ng'ekyo tekirobedde mulamuzi kugenda mu maaso na kusoma nsalawo ye. Ebisinga waawo tujja kuba tubikutegeeza. Mpagi Fred Lekobowam wano ku kkooti enkulu etudde eggaba.